omuntu wakula chokembera eri ayanguwa atandika okusoba omuntu wakula chokembera eyali yegololo sanga kota kota omuntu wakula chokembera eyayina akanyama osanga katinkanyanya omuntu wakula yeuka mu banne ne bwaba mu paramenti osanga abongota omuntu wakula yerabira nnyo byeyayogedde dde osanga abizzeemu omuntu wakula mufuna entondo abamu olw'entondo omuyiza okuluga bannanga omuntu omukulu nga yasobeza omwana beera aliwawo yalugwamu sijajja yangoba ku lujjuliro olweka nankuba n'omulawo so nga yabireese n'akwata n'omukongera mukambwe mugwana gwevaayo kyokka nga yayonoonye omuntu bw'akula ate abamu mufunamu ettima eyandiyambye abaana okukola ate omusanga yabalemesa nange ekyekyanyiizizza n'embagajjita zigyennangirire kyabantu abakuze mulina okunyuka waliwo kiyamaneyo gye tubeera yakola etteeka naye ne limukwata yagamba omuntu bwaweza emyaka 8 ng'obwa kiyamaneja kyabusaana kyokka bwe yalabanga atuuseemu 7 natandika okayana nti nno likibwewo gundi nnyuka muzadde bagera gikuba n'ozina abange gundi nnyuka envi ne wosala emyaka olabika gundi nnyuka tuddira enganyanyo ziyita ebiseera abange gundi nnyuka abantu abakuze mulina okunyuka twasoma mugamba ffe bafuzi b'enkya tutuusa obbafuga ate mutulemesa mugamba nti miki emito giggumiza ekibira ginaggumiza gitya nga abakuze temunnavaako muli ku migava emito musala embaawo kyokka emivulo egikaddiye muli ku lujja musala embaawo kyokka emivulo egikaddiye giri ku lujja mulese abakaddiye bano abalina enganyanya abavubuka abandikoze ate tuggibwawo kirumira yagenda bwato n'aluvaamu ng'ate nondaba yatakyasobola kulwana ne kaweesi yafa bwato n'aluvaamu ng'ate nondaba yatakyasobola kukuuma wano mwaleeta ssente z'okwekulaakulanya ekyannuma ate mwazi wabakadde buuza mwaba wabategeka amasiika gaabwe oba bagula empeke beeyibula ebadde buto ssente zaakubula myaka 38 nogenda mu 5 era ne zigaana kaaka n'oli mu 7 era okyawaalirira gwereka n'abaana bagezesa emikisa gyabwe watandika okubajja emyaka 48 kaaka n'oli mu 7 era oli mu kubajja tokyayina n'amaanyi gaakukuba nnyondo bwe bakuuma emirimu ng'ate otolotooma myaka 6 omusanga atembeeya nga n'okusala ekkuba amala ssaawa nnamba linda sireka nsooka eribeesazeeko olyekanga muzzukulu waakukubye n'empi okuvuga takisi ng'oli wa myaka 8 obeera ng'asiga mu biseera by'okukungula myaka 6 mbonawo ovuga booda nga n'amawuggwego tegakyasobola mpewo bagamba giwe omwana oweza bajja kunziba tibukyozeevugira ziri wazoowezezza okwetunda awatandika oyina 14 kaaka n'oli mu 7 era oli mukulenga ofuuye emmindi n'amannyo ne gakyuka kipya kyo ky'olina gwavuganya ab'e 14 gundi nnyuka muzadde bagera gikuba n'ozina abange gundi nnyuka envi ne wosala emyaka olabika gundi nnyuka tuddira enganyanyo ziyita ebiseera abange gundi nnyuka olukula luyonko walwandi bagera abantu abakuze mulina okunnyuka byennyimbya enkimanya eri abanyisi naye sijja kutya balambikanga okunnyuka si kufa kuba kuwummula naye mmwe ekibasiba mu bintu okweyagaliza nnyo naye ne bw'oba mugumba yagaliza kuwa munno osanga ayinza okunnunula enkya ebisanja bino oli mu paramenti nga ne gye wagenda okkiikirira mpawo kyokozeeyo lwaki tonnyukako n'olekera abalala aa wayigiriza basudde okusuna endongo n'akadde wanaafa oli mu bidongo n'abato bazze bakuba ndongo kyokka okayanira fooni ojula n'okulwana kulanna maama amafiina be bazza nnyo mwategeera ensonga ne muta ekintu muleke ne nansamba naye atutwalemu naye buli kyanaalekera omulala siriva kyagulanye nawe nkwebazza nnyo wava mu biddongo tewalinda kuswala abantu be tuyimbira nga bamanyiira eyasasudde okulaba yakugoba nti oveeyo bafuka n'embege be bakasuka agaviira byetaaga bavubuka so si bakadde gwe mu biseera by'akasozi wali mudongo nga gwewabula ne ku nsobyawe zikoleddwa kyokka na kaakano okyali mu biddongo naye basanga oyambadde kinomba osaalimba gundi nnyuka gwozadde bagera gikuba n'ozina wammagwe bebekuulu lekeramu ne kusali kubanda b'okuze kamiri million in nyoka akasera ke kanu munnange tukuze temumbuza jya mukabya amumve ko temungubye chupa chitange amisengendo transport atawira gononya za visa owa yangu kwefu gamba ruga akasera keko suku sebo ngambi asendi gunde mukuze abange mandevu mandevu gamba koni koni akuze jeje mwami kibela mungu kuna na baba kuze babi nyoke owa ya jaluna